Trump Entertainment.
The majority's favorite rapper.
Hey yo, Exclusive Star John.
ZambiaMusicHits.com.
Did you put a cello?
Bazobu. My name is Star John. Mission Jibuntu Ilanga Tamunda and Dapdan.
You found a vibe.
Yeah. Dito.
DD. DJ Move.
Ubushiku paka kwacha. Dollar Randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka fleka pia ndika tacha.
Kawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia.
Sawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia. Kempia.
Oi, oi, nish, nish, give it up.
Nde pepe kempia.
Kempia.
My name is Dad.
Oi, oi. Andala mapena tatuseka nokuseka. Twali dula sorry tatuseka nokuseka. Ifwe ni daimani kwa tumwa omena. Faso tuliva machiki bati nkoko tatuteka. Ubushiku paka kwacha. Dollar randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka fleka pia ndika tacha.
Kawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia.
Sawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia. Kempia.
Oi, oi, nish, nish, give it up.
Nde pepe kempia.
Pia. Oi, oi.
Nde pepe kempia.
Nde pepe kakangwe. Fonse ni zete, jini sangwe. Nipesika na mastata, iwe tunti wali. Nipenda masale na paolo masakari. Kukacha ni kwacha usiku ni dola. Everyday nipesika na roma ni mafola. Kali mastata ya liyanga ni kula fola. Nike tukache usiku ni chichena fola.
Ubushiku paka kwacha. Dollar randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka fleka pia ndika tacha.
Kawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia.
Sawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia.
Kempia. Oi, oi, nish, nish, give it up.
Nde pepe kempia.
You full of five. Oi, bazobu, bazobu.
Nde pepe kempia.
Katakuli mpia katuangala. Beta nalitumi na pojo bangala. Teka nyama idea. Bambia ine mpepe kempia. Kalo, maka, maka. Ukuli mpia wika kwa maka. Panchi toshibo vyo mumontini. Nole sandalishene ya kontini.
Bika tugewe kule tagono piki na shufuru. Bika kwa maka noti pareno ufuru. Nda timba, zero tu paka wacha. Asereni wangu na mafera paka wata. Pakwenye lambole sapante ashtu pepe shiwateni. Gasha ingira praini nkukwala shiwateni. Deizi morira, nizoronga. Nishtish kebira, nizoronga.
Ubushiku paka kwacha. Dollar randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka fleka pia ndika tacha.
Kawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia.
Sawa, 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 wa, wa, wa.
Nde pepe kempia.
Kempia. Oi, oi, nish, nish, give it up.
Nde pepe kempia.
Kempia.
Ayo, Star Jones.
Ito.
Ito. Entertainment.
Capzon. Ten Booga Pandora, Mr. YTZ, LTT, Holy Robot, Big Bouty, Vadosa, Daddy Man, Elmans, One Low Leg, Mr. Monster, DJ TZ, DJ Fabulous Team, DJ K6, DJ Felice, Mr. Baton, Vakazembe, Tim Yolo, Vabodi, One Tansh Kukapoto, Safe Side, Nexa Wanyengedwe, Poxy, Navambi, Navambi.